bamusabe biro bino iwajaja kamulale okuvale wasalala yini tewaddayo kulowooza ku bulokozi osaba ofunyeyo ki njagala otubuulire ddala bw'obala ebbanga kubanga liwerera ddala okamala nakati oli ku kagaali eyandibadde n'ebbenzi okupapa ne wasiwasi ngegamu ku makubo ga sitaani katonda takuvanga mu nsebo leka kulenyeye weeyambe weka olimba takuvanga mu nyabo nakatyali waka ku mulyango gwo leka kumwekwasa katonda kusalawoko nebutakyusa mbeera zo yesu manya nti munno nnyo naye gwe weesubya mwesiga omuwe ne tayimu akulaba leka kupaalooto leero kakolere pawulo enkyagwe ne banno olibiwawaatiro naye biwawaatiro ebimanyese ogenda kuddawa kimanyi muli oluma obwavu n'obuyinika ebiyitiridde bikulaziza ennaku sitaani tayina kisa era kimuwesanyunga olumwa nnyo bugendako mpola abeera munno we bukya naye tebuziba butinga kulesewo yogera byendaba katikoma wewakawo totajangu nga bwoli uswala kyeno wammwe sitani leero omugambe kimala nayo omuswaze leka kumaleeyo budde nga yesu wali sikatonda kusalawooko ne butakyusa mbeera zo yesu manya nti munno nnyo naye gwe weesubya mwesiga omuwe ne tayimu akulaba leka kupaalooto leero kakolere pawulo enkyagwe ne banno mukama waali tewali kirema kanya kumusaba yesu talekeera lwokuba omutima gwo tegukkiriza kyova olaba ng'oli mukizikiza ze kuwa magezi yatula leero eyo gy'oli munnange terikiriyo samazika naye kimanyi nti kusalawooko era zookoka sikatonda kusalawooko ne butakyusa mbeera zo yesu manya nti munno nnyo naye gwe weesubya mwesiga omuwe ne tayimu akulaba leka kupaalooto leero kakolere pawulo enkyagwe ne banno sikatonda kusalawooko ne butakyusa mbeera zo yesu manya nti munno nnyo naye gwe weesubya mwesiga omuwe ne tayimu akulaba leka kupaalooto leero kakolere pawulo enkyagwe ne banno.